BSC Records. Master on the track.
Listen up, let's go.
Menjojo I find Matusi my brother. What is me like fata ela? Sapa ela. Menjojo I find Matusi my brother. What is me like fata ela? Sapa ela. Nakuno na data. Tabeza ki sister. Nakamu nataka. Gumepika na nachika. Tena wajinga wapya. Na weke shwata kwita. Bange unazovuta. Oh, umebatirika. Wajinga wapya. Na weke shwata kwita. Bange unazovuta. Oh, umebatirika.
Mejisao mindo king everyday. Heshima tizi mpaka nja Dubai. Jiwe moja ndege saba everyday. Na woko tana choma na lampaka waishe.
Matusi my brother. What is me like fata ela? Sapa ela. Menjojo I fight. Matusi my brother. What is me like fata ela? Sapa ela. Ubwaya kipanda. Kufuni matunda. Nakamo kitaka. Gome piga na kickboxer. Una matindo mafia. Kwenye mita unatisha. Umeanzisha vita. Oh, nimeona picha. Matindo mafia. Kwenye mita unatisha. Umeanzisha vita. Oh, nimeona picha. Menjojo I fight. Matusi my brother. What is me like fata ela? Sapa ela. Menjojo I fight. Matusi my brother. What is me like fata ela? Sapa ela.
Master on the track.